VOA. Ethiopia ke sati lamilen biyati wanto ta jirenya barbaci sata ani kana akamana jirenya ufata nyata fudugati ani of dandau hindandeny sabab nisa ammo kani dakabektonne o kan qoratonne nutti majina nutti imam mata dinagde ittefufinsa qabu dabuda imam nidinagde jiratulle amas wanti fudnan qame rakenne koni umamajira imma kana ratte torban darbe gabasa esini be esine turre har dammo kuta lamaffa gabasa sana isinif yesina gabasan kenya metiku fiqadu daldaltota fi warra ogeyota dinagde asosli sudan gabasa ittiyanu isinif yesera wajjinini hadagefan
kuta to kofa saganta kana ke satti torbandar be ke summota yade sani sagale america af kenen ke sa obutla unchala hoji dalala ratti bobbani kanjiran ethiopian biya qabenya umaman balate garu qabenya umaman balase kanat kalaka ofi ida uwan hindande nye frakko dinagde fsat lamte yade jelu ipsani ture dr sinashaw tamru oge sadi nagde kantani mo dinagde ethiopia harki chalan konna ratti kanunda yeda sanuyu konna mala ammayan hin qotamne wante omshafi omshtuman yero yero ngadi buade ne kana males ba inni ummata akuma dabala demen lafti konna di pacha demun guddina dinagde biyetti irratti iba gudda ume rajechu yadasani ibsusani akasumas dr tafari daba barsisa fi oge sadinagde kantani mo dinagde ethiopia bu ura kanjada mu konna la garu innis baradu fa darbe amma yomu hindande nyechu akko dinagde ethiopia sababati yesusani fi imma rakko dinagde ethiopia ratti gafata mani yada kankenna sir finance ethiopia mr data kantan dr iyob ta kali koni mamata dinagde ethiopia tijrachu himon wagala madura yommu foye insisir na dinagde motumman qorata mujal qabu gafin jal qabake manni biya kana malif wantota ilmona maf barbaachi so jedaman guttachun rakkote kanjedu ture jechun kasu isani akasumas ethiopian imamata dinagde qonnan durfamun hordo fajecha bate garu biya konkolata vat qaratan alagalcha traktora qonnan rattimmo qarata muraturtela kunis rakkoma imamata kabiyatti hordo famature dajechun himu isanifi yero amma motuman imamata kana sirresu isaati yesun kenya ni adatama kutala mafasaganta kana kesettimmo
ethiopian rakko imamata investment ileqabachun rakko dinagde kesabau hindandenye kanjedan dr tafarida ba umnana mabarete legati gadanan qacarun mida madinagde isabra akkateela jechun ibsu
kabra foreign direct investment agency welqabate takko imamata gudda qabatu takko imamata ni gudda qabu mali takko kataru ma jere kanetti waamini yokilimo wadani santis galen cheap labor qabna ko taajen cheap labor qabna ko taajechuni labor kenya akuma garbaatti amma barbaadden kaffaltani fi itfayedemu dendeesu jechu ta'u dendeesu garu wanta ekastu yikuni biya minimum wage low income lemafa jere foreign direct investment in and ofankuni akata sare tilafa fudata kataan isaan liki fudatan gurguratu tokko tokko mo waan ma omishan le biye kisatti le akka gurguru tokko kama turan directly ala biye isaan takkasan ilgen probably kun able foreign currency af qabnu ta'u danda positive dimu ya gane ta'u danda garu iba gudda mo federalist lafakeenya qabsiisani mallaqa mootummaa irra liqeeffatani akkasaan hojjetan taasisan look collateral isaan qabsiisan lafakeenya mallaqa isaanitti ino generali fudatan briteeni hard currency ma jedhamu sanalle infinne gurguree maammatallee turechuudha
ethiopiaatti rakko investment infinne oso hintane akata investment ichi itti hoggana miturakko qabaacha turefi forming dinagde amme ethiopia titashifa merummo isa kanaf furmata fidera kanjelan dr iyob takalli
investment biye garbara fidun kuni jalqaba abaacada dinagdeti rakkinisa investment gudisu jejebe sorsun tane akamitti hogganne investment kana sayurata kanture ummata kenya dige mana buqise lafa buqise investmentin dufu sunyan kenya nabaw barbanu kanjenne gafa gedere sun jelka yemalefe investmentin jirenya nama kan gedero jirenya qotebula kan gedero nemni olqabata ka guddatu kan godu male ummata gadoda maqa investmentin awangoru mtawunqa so kana sirresu jelka bnechu da makara kana gedere msaddu jir
ethiopian humna o mishu dandawu heddu qabdi jelama garu maali fitti fayyadamu dadabde gaafi jedu gaafatamani dr tafarin yommu debisan akkas jedu
inni namake nyakuni imamman misrin yojirate hojitti gal regees kunikuni saraliki yo argate hojechu danda
bofka du daggefe mo gamashani imamman barnota ethiopian hordostulle rakko wanqabu frakko dinagdeshe furu hindandenyi jedan
barums biyekana badiya jigiran jiru tokofa barums more of practicality emiti namafa teknologi berum sila dogar gari teknologi argetu kasih berbaca kasih argetu semu amali pun tidak kenyal sistem di bank tidak kenyal garap onarat bayi wang gara jurumiti
Lisanda Bile Finance Ethiopia badia giddugale sogoda chulabun rakko imamma tadine gde biyakana gara dubat kanar kiseta u kan himan Dr. Iyob Takkali yero amma garu bankiwon Ethiopia kesejiran hund likali kesen keset ibentashan konnam bula fakkali keselif imamman haran baus eraniru
sektor finance biyakana qote bula fosisa bula kinya kan dagate kan kesaba setore magala ratiye fata humni gudda biya yaro kan jiro badiya kesa ega toko kan sector finance reform gafa gonu kan gedderam toko ila shakana gedderu kan gedderu fmo afanu ma nay qonnarati qiye fadachu qofantu intane kara toko dukashi suran kinyaf bankonni liki kanen kesa minimum percentage qotebulaf kinu qabo kan jiro ma dirqamata yejira kara gara bara bankoni ro bay kan kasani liki suwar banna garo jerkuni collateral wanqafshani manan qabani jeru mini so kana hiko fmo wan qotebula horisebula ankenya qabumayn loni mini gala sati retti sati ola sati wan kasi kana wan mobil property yaram wan totocho kana ak collateral te bank tikafsi selik efachu dendawu fi serri harabe duro ole jiramo
rakko wan siya sayero yerotti mudatan yifi wajrale motuma kesetti adem si foya andabamu namni waidi nagde ak hiyan ne tashun rakko isabrata uhimu obbetlawun chala
resortin gutu tujer bureaucracy mana motuma garu rakko grati
halli siya sabiyetti dandi sirri kabanan imamata dinagde foya gabanan akasumas hoggana barate qabachuni fi capital jiranan dinagde ethiopia sirresuni dandama kanjelalimmo dr sinishaw tamruti
mallik jiranan capital jiranan siyasa sirri tanan nomoti hoggan hoggantotis baye bekumsanis qoroninanis yo udechadu fani wanduma sabetani dodo gagawun dandama
yero amma kana ethiopia kesetra kon nagenya jira bakkewon tokko tokko timmo namni belafsa tilamun gabafama jira kamabran magalo takeesatti qala insa jireenyan namni heddun rakkofsa tilamera rakkowan kanneen keessata amimmo fulbana digdami afur dufajiru kanatti ethiopiaatti motumahara hunde famu fakajiru nibekama motumaharan hunde famu kun rakkodi nagde ammajiru kanaf abdi akami fide dufajela mani kangafataman deeta minister of finance ethiopia dr iyob takkali yadettianu kanan ebsu
rakkinaa jeetere kinaa gaasa taa rakkinaa qaalayn sajireenya kana hiikudaf mootumman jiru guddaa tiraayegama jiru guddaa timooraayegama so manne keenya binni gorachu qabu mootumman akkas saati afurshan abbatee ammalkan saati yaatti abbatee filate kana mootumma iturrafin bulu mootumma ummataaf immo mootumma laqee sarra jireenya ummata keenya gedderuuf trajectory biyya kana gedderuuf hojjetu taa mootumma yaada haara fidedufu kan ta'u kanaaf indumaafu isan markana keessa jiru do rakkina jiru dama ummanni keenya do tokko tokkotti dabadama jira rakkachaa jira beekna kun yerootti hiikamu ta'a I'm very sure wagga wooshanan kuni biyya kanarratti jiru bu'uura qabu yerootti hojjennu kan ta'u kanaaf immoo ummanni keenya nu duukaa jira jabaanne hojjennaga
finfinneerra gabaasa raadiyoo ameerikaaf qindaa'eef mitikkuuf qaadu